Nze musuza we masaka we kuse akayimba kaba sudiki kubye namba mu big talent yakabi abachala bangi mwina musiki. Abamwali mu manyisaga olunaku lwe nava ebuddu nijje kama sepewo supapa wa sirikeki ndi muntu gotakyabuuza mbwayimbye ku kyate kati yaniriza nga bwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi yerwaki siyimbe nyina bizibu kyate kati abakasi nyinaŋŋaana wulira obugagga obwo mwe gye munoonyeza sente sesanne manna sisuuka ne njikiriza bimaama ne byennyini era binjulira munambuuza mbunfunira muyewa ekyo mukibuuze bannange beŋŋambako ne bakkiriza leka toguyita mulugube era saagala osekerere seŋŋamba abaanaabo balimu kamaginet kuba mbalaba neŋŋonda ne sente nensasula abaanaabo balimu kamaginet oyo omukazi bwanyiga muli owuliramu ekiruma nga sibuvu n'obaggwa naye oba toli mu muddu oyo omukazi bwafiirwa ne bamubikira ewaabwe kyosookezaako mu ddiiro sooka kubuuza lwanadda alimiranga gyakaaba seddumu obuuza ng'okuziika kwa ddinno yogera ne lwonodda ezo teziba mpisa tubula naye ku saidi eyange omuntu eyamera ebbeere seetagira ddala mbe wano mbagala nnyo bannange anti sente zezikyantimaye nandisimbye ne feesi nenzijja mbateeka mu nkaaga olaba ne bakaaba ndi nali mbazanyisa amatatu bamala kunkubya mbuku nembita sikyafuguma mbagala nnyo bannange gwe sinnagamba kintu ekyo tiweeyibaala wiiki eno nandiyitayo ne tukkaanya leka toguyita mulugube era saagala osekerere seŋŋamba abaanaabo balimu kamaginet kuba mbalaba ne ŋŋonda ne sente nensasula abaanaabo balimu kamaginet awo obuzibu obwambudde abakazibu lyalyawo nemfaanana ye yanjawulo oba okyatenda ebbeere eryewuubira mu feesi owakabiina naveeno koolinnyakone weeribba oba okyayasamy otenda ate owendege eriiso najja wamatuka esayidi n'okyamulako ku nsingo mpozi nno bannange nkwagaddeko byanzikiza tiweeraga mu bannange olw'ensonga nga zino nkwegombyeko bbeere naye nga teno mu feesi tolagika mu bannange nyabooba wakisa tewejjaayo nze muke ne muliira mundeeno mu ttuntu ewali bannange ne ndya ku nnyama ensiike sebuusa nakola mikisi mmwe bannyaba abali ezange sikukuluma mu nkuule nange ebiraka ntegese kabulaŋŋane sente ekyobuyaye mukigamba nze naye nga ne babba mmwe balaba mu bidonga eyo banyiganyiga ebyana toguyita mulugube era saagala osekerere seŋŋamba abaanaabo balimu kamaginet kuba mbalaba ne ŋŋonda ne sente www.mp3ugandanmusic.com